Dachimsafi.com. Pacheko Mirundo.
Kumanisha nini? Si wanapenda kubeng.
Zunguka round about it. Nipe mzuka. Zunguka round about it. Njole nyoka miguri pande bati na bati. Bati takuri after party. Unachelewesha wakupisha tupite kati yako. Uyo
Fibaya.
Unasema je tuime
Fibaya.
Unantisha tisha
Fibaya.
Mbona unantisha
Fibaya.
Uyo unantisha tisha. Soni kilungira mundi kigoma. Posho lita mziki shanganya koma. Dogo kimwaga pompe ya kutakoma. Ntakupa mitusi ya kila koma. Noma imi wabagoma.
Fibaya.
Dogo informa unapenda kuchoma. Ila kuchoma choma tachoma tosira mama.
Kumanisha nini?
Zambie beki zao mindo teka labao teka labori mina teka di dada zao steki na nyao spendi unyangao spendi dharau kireta dharau wau ni tutakutototo tutakutoa macho tutakuchaisa utatoa ulicho nacho wauna nakupa kitu unasema mimi sivuti sasa kama uvuti oya unafanya nini hapa unatuchola ise
Fibaya.
Asa kumanesha 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 dede
Fibaya.
Unantisha tisha
Bora
mantisha
Atuna kitu ila kibosi Suni tutapata kita tuna kipochi Wanakusomi zinga ila tupo kikosi Aina kukosa tukikosa tuna ifosi Bisho bisho sina zarau zarau Sina romba ya nayo sina mwone ya keshi Maniringe kiseli jina mama ke amina Romba ya kukunja mungu ndo alicho ninyima Roya kukunja kunja Kumanisha, 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 nene
Wanangu wakupima joto, vipi joto, mnaliona umo
Wakupima moto, vipi moto, unaunguza umo
Wakupeti peti mchumba, vipi breki umo umo Wakuchimba da wangi, kuchimba mtoto umo 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 Kasha boy magwega umo 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 Chamo sina kike umo 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 Mene jade se tuonke umo 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 Mene ya kapaya umo 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 Mene ya mubi umo umo Jina malandi shika umo umo